kukho kukho into ethile endivayo. Tyhinile, 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 yiza ngamandla. Cela uzuvume, vule, undivulele intliziyo. Vula, 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 vula intliziyo, ndiyabuza.
Will you understand when I say, ngithanda?
Ndiyabuza.
Will you understand when I say, will you think I'm crazy? Will you think I'm crazy? Will you think I'm crazy? Will you think I'm crazy?
Home, ndibile ndabile nzama ukukubonisa, ndazama ndazenza ndizama ukukubonisa. Celo zuvule, vume, undivulele intliziyo. Vuma, vula, undivulele intliziyo. Oh,
will you understand when I say, ngithanda?
Oh, oh, oh.
Will you understand when I say,
baby, ngiyasifela?
Will you think I'm crazy?
Time.